Aba minisiri yende gesa nebiye mizano bali wakwe gana. Bati omugendo gwa basomi matendekera ga government na masomero gona. Omugendo gwe yongereye irala. Omwogezi wa minisiri yende gesa nebiye mizano Dennis Mujimba. Aliko ba ati ku basomi bano abokaire 16 n'emitwalo 40 abali mu masomero aga primary ebitundu 79 ku buli 10 baabo n'obwo obukaire 9 n'emitwalo 10 egigwagwamu baabo bali bwa masomero ga gavumenti ati ate nga kino tikikomyawo ng'obwogire masomero aga siniya yona kiri bwa kirala ekyo anti abasomi akakaire kalamba n'emitwalo 30 ebitundu 6 na kirala ku buli 10 abali mu masomero ago babu bali masomero ga government Mujimba gavireyo nakuba ati ensonga eyindindi eri kweddodde bali kuvanga yedde boogererako okubanga lino kwedivuire n'okubanga baleeta enteekedda bonabona basoma owa primary ati era n'abantu ebandiidi abatali kusobolanga kutwala abaana masomero gaibwe galaga ag'okubanga basobola okwesasulira basobola okutwala abaana masomero ga gavumenti kiyambye mbwa kine n'okwongezaako ku baana bano abali kusomera muno
9 million pupils. Prior to introduction of UPE, primary education in Uganda was largely a preserve of public schools. Yet fees and other charges in these schools were the biggest barrier to access to education opportunities in the country. So with the introduction of UPE, the NRM administration was responding to the philosophical question of all education for some or some education for all. After 29 years of implementing UPE and having at least 20 million learners go through UPE program,